Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya Inkigitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
Imboni zanjye ziritwa isanzure ikubona Ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my best friend You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my best friend
Ibyishimo ni wowe nziri Gabise ko Zuko nakwiye guriye Niko kuri mpagazeho
Uwamu ushobozi kwisi Takugabira ubutore Kayobora mu buranga Kwibyo bimuzi kaba Uri mpano imana Kandi bibi Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya Igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye Ubugingo ni zanjye ziritwa isanzure ikubona
Ubuzima bwanjye njiye mu buntu ikomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my best friend You're my best friend You're my close friend, you're my soulmate, it's just you, my best friend.
Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya Inkigitangaza kukugira nk'inshuti Ubugingo ni zanjye ziritwa isanzure ikubona
Ubuzima bwanjye njiye mu buntu ukomeye
Birakwiye ko mbitanga mu buhamya isi yose ikabimenya Inkigitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you, my best friend
You're my best friend, you're my close friend